Chitunzi tu, Mulungu ayankhula. Buku ili nchitunzi iji, ichedwa buku loyera. Mulungu amayankhula kwa ife, kupyolera mbuku loyera. Buku loyera limatuuza za Mulungu. Mulungu akonda anthu onse. Buku loyera limasonyeza njira mmene ife tingapezere chimwemwe ndi ntendere. Zonse ndidi ndikuuzeni nzochokera mbuku loyera.